Yahaya sura go aya chapande tati e jowi yaki chapande nai e didi. Artube tokkuki Yesu. Don magada dum wadi ndefini Yahaya e dari e tokkube mo dido. Se o yi Yesu e kyapo o wi rakarori Allah. Nde tokkube mo dido be nani o wi non se be tokki Yesu. Yesu wailiti e be tokki mo o wi be dume dabbi toton. Be mbimo rabbi to en jodo toda maana rabbi woni modibbo o wiibe ngarengi on e charengel dum jamdi nay ala sara se be tokkimo be ngito jodo to be kirtidi e mako goto der yimbe dido nanbe ko yaaya wi tokki Yesu woni andiraus mingirao Simon Petrus artudum andiraus tawi maunirao mako Simon o wiimo min kauri e almasihu wato chubado Allah. Se o yari Simon to Yesu. Yesu rari Simon on wiimo. An woni Simon biddo Yahaya dum noddirte Kefas. Maana Kefas woni Petrus wato haire. Do to janguden der ayaje de e be kolla en artube tokkuki Yesu gada be nani waju annabi Yahaya dow annabi Isa gada be nani ko annabi Yahaya wi'i dow Yesu almasihu wato annabi Isa. Aya chapande tati e jowi wi'i ndefini Yahaya e daradi e tokkube mo kambe dido o wi'i tokkube mo rakarori Allah. Do e dum holla en e jairi gada annabi Yahaya metani lilabe ardibe yahudanko en dow ummoe woni Yesu almasihu ko annabi Isa. Ndefini annabi Yahaya bo e darodi e tokkube mo wato almajiri en mako kambe dido seira annabi Isa wato Yesu almasihu e yabbo. Se annabi Yahaya dauti wiki tokkube mo dido be rakarori Allah bonon no o wiuno yahudanko en. Nde almajiri en annabi Yahaya nani ko o wii se don e don be tokki annabi Isa. Nde annabi Isa ye iti yi ebe tokki dum se o yamibe dum e dabbi toton se be mbimo rabbi wato modibbo to toy njodo toda se annabi Isa wato Yesu almasihu wiibe ngarengi on to njodo tomi se annabi Isa yaribe to o jodo to be kirtidi e mako gam e sharengel dum ala sara be simpotiri e annabi Isa. Se ko wala e sharengel annabi Isa ekitini be fi duddum dow Allah be bo pami kanko woni almasihu wato chubado Allah mo lanyol yahudanko en fu cedino mo Allah wadno alkawal lildoyki gam o hisna duniyaru fu diga hakke. Se ko wala berde mabbe kewi e seyo e welwelo na sedda gam Allah hebbini alkawal mudum lildoyi annabi Isa chubado mako gam hisnuki bi adama diga hakke. Se annabi Isa yamibe dume dabbi toton bandirabe am ko ngiddom mi wadana on tokki am yamol gol annabi Isa hani yama woni gam dume tokki don yam amma o yamibe dume dabbi toton bandirawo am annabi Isa e andi dalila dum wadi o yamingol yamol dume dabbi toton. Ngol yamol e holla bi adama e wodi ko dabbi tata der ngenda mudum kobo der jonde mudum diga sharel ngel bi adama wadi hakke salilawol Allah majjidi galawol Allah ha hande bi adama e dabbita lawol jaray ngol mo wuro Allah kobo aljanna hanju wadi annabi Isa yami bedo dume dabbi toton Allah yadake wadi annabi Isa warti fi dum don ko bi adama dabbitata der ngenda mudum kobo der jonde mudum wato lawol jaraingol bi adama wuro Allah kobo aljanna. Allah bo subi annabi Isa warti gol don lawol gam non fu tokki do annabi Isa tokki lawol jaraingol mo aljanna gam non dido be tokki be annabi Isa be ngadi ko Allah yidi be shubi ko hani der jonde bi adama be tokki annabi Isa be nani waju annabi Yahaya wiki annabi Isa woni lawol wuro Allah ko bo aljanna annabi Isa woni karori ko chanaindi be hakke gam non be tokki mo annabi Yahaya bo hebbini kugal mudum gal Allah hokkimo gam o holla yimbe ummoy woni annabi Isa gam kanko woni tubaado Allah mo Allah subi gam hisna bi adama diga hakke bandirabe am enen modibbe hani kuen kugal meden bonon no annabi Yahya huiringal mudum der gonga yidde hore wala yidde mangu wala o sappi yimbe lawol kanungol der artube tokkuki annabi Isa un almajiri en annabi Yahya dido be nani ko annabi Yahya wibe do annabi Isa kambe bo be tokki ko annabi Yahya wibe enon annabi Isa fuddi hebuki almajiri en ko tokkube mo gooto der yimbe dido be nanbe ko annabi Yahya wi ha be tokki Yesu hanko woni Andiraus Andiraus bo in minirawo Bitrus gada be tokki annabi Isa be ngi'i to o jodoto be sumpotiri e mako be nani beldum se Andiraus yarani maunirawo mudum Bitrus habaru beldum dum o hebi o wi imo min fakauri e almasihu wato chubado Allah waro ngi'amo Bitrus bo yeddai don idon tokki minirawo mudum Andiraus be njahi to annabi Isa enen tokki be annabi Isa ko Allah yidi ngaden wondon bo nonno Andiraus wadi beldum kisndan dum nanden beldum sumpo go sumpo tirten e Allah barka annabi Isa hani kotchen bandirabe meden habaru beldum duum bo nonno Andiraus wadi gam Andiraus jogaki habaru beldum duum kanko tan o yarani dum bandirawo mako o yari habaru beldum dum to wuro mako o yari habaru beldum dum to bandirabe mako nombo Allah yidi ngaden de Allah wadi en kepti lawol jaraygol en wuro Allah jaraygol en aljanna barka holaki annabi Isa Allah e yidi pokken habaru dum bandirabe meden gam be keba nattuki aljanna barka holaki annabi Isa Enani de siman wari to annabi Isa wailani siman inde gam de annabi Isa yi'i siman se o wi'imo an woni siman biddo Yahya diga joni dum noddirte Kefas ma ana Kefas bo woni Bitrus wato haire dum e holla en annabi Isa e andi ko ummoy woni siman ma ana hokkukin siman de inde haire woni ndenno ma siman o kuldo o wala sembe bernde annabi Isa bo e andi kugal gal Bitrus huwanta Allah do Yesu gam non o waili jikku Bitrus e bernde mako o hokkimo bernde sembinde nde o huwanta Allah kulol wala dum e tabbitinana en fu gardo to annabi Isa seko wala o hebay gaylol der yonki mako o hebay gaylol der jonde mako gam o tokki lawol Allah onon bandirabe am nanaybe habaru beldum duum sey tokkoden bonon no tokkube annabi Yahya nani waji mudum nani ko o wi do annabi Isa be tokkimo annabi Yahya sappi yimbe lawol jaraygol be aljanna be bo tokki Allah walla en hokka en noppi nanaydi walde Allah tokkoden boko Allah yidi tokkoden boko Allah subani en ganke ben kisen jomirawo barkidina walde mudum der berde meden amin.